Yo, now what this is? Okay. It's a when, okay. Nabo bayaza basoze bangumela basoze bangumela utizizigciwane ntwana uke wabona uNkulunkulu uthandazwayo imina ukhonzanyelwayo yile nkosi abayikhonzayo futhi imina ubatshelayo imina ubavumelayo futhi imina ubhikisayo imina ubaphilisayo uNkulunkulu abadalayo uNkulunkulu uthandazwayo imina ukhonzanyelwayo yile nkosi abayikhonzayo futhi imina ubatshelayo imina ubavumelayo futhi imina ubhikisayo imina ubaphilisayo uNkulunkulu abadalayo
You don't have to think, man, just drop the bars. Now, I'm about to play bars after bars. I put a salute to all of my G's. Put a salute to the kings and the queens. Man, it's been a while, there's a story behind. I was behind the bars, busy cooking for my bus. So, I'm the general, be ready for the funeral. I'm the general, be ready to take a bow. Maybe now, maybe somehow, maybe somehow. Maybe now, maybe somehow. I'm about to kill it now, I'm about to finish now. I'm about to drop a face when I go to this is it, one.